Inhliziyo yami ipukile because of you, baby. Inhliziyo yami ipukile because of you. Inhliziyo yami ipukile because of you, baby. Yo ya mi pugile because of you. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Hey,
came to you looking for love, like 10 reasons or 10 bang. But to be some way I'm good time. I'm about to end up, I'm about to be a sick girl. Ngithembisa lendlela esiqalile soyiphetha sobabini. Baqala babili abanomona njenge-out epandama senta. Qala hlangana nendlela engihambayo zaqala zabhedha. Ngakuphula inhliziyo isithembise bengisibekile. I like the fact that ungowesifazane uthobekile. Wangihlalisa phansi wangibuza ngabika iy'nkinga ezingihluphayo. Ngakhohlwa isithembiso sokukunakekela. Ngakuphula inhliziyo, inhliziyo yakhe inothando lokungixolela. Noma sengixolise ngalahla ithembo, ngothembekile ubuya kimi uzongibhekisa. Lokho sengikwenza nabangani bami kuzohlukanisa. Lo thando mina ngifuna lihlukanise ukufa. Noma ngabe endleleni khona ophelela ngamandla, sifane njengamasosha empini, angekho shiya omunye.
Inhliziyo yami ipukile because of you, baby. Inhliziyo yami ipukile because of you. Inhliziyo yami ipukile because of you, baby. Inhliziyo yami ipukile because of you.
The fact that after everything, sizokwazi ukubamba isandla umnamatheka. Ungitshela uthanda mina kuphela. I don't like you to cry. Ngicela ungiphe attention. Ngifuna sibe neconnection. Sifane noma mihlangane nokara kitchen. Ngambamba wamamatheka, ngambamba wasondela. My dark, dark, dark chocolate. Ngicela ukukhuluma nenhliziyo nayo. Ngicela imameleke. Tshela umama ekhaya mamatheka. Ngithele betshalile seyithelile. Amaphini ifa walungu. Umakoti uzongena emagcekeni. Abasali bazolilisela. Namapopo silale sohluze ngezolo. Baby get relaxed. Akusase nguwena kuphela odansisa inhliziyo yami. Ngesiginqo shaya ngaphakathi. Sokuthela ngenyongo sibamukela. Emagcekeni uzongena uphelelele. Ngithemba nabadala bazokwamukela. Ithembiso zami seyifezekile. Inhliziyo yakhe mamatheke. Nomntana naye asibambe ngesandla. Sicela uthando lwethu luphumelele. Phumelele. Phumelele.
Inhliziyo yami ipukile because of you, baby. Inhliziyo yami ipukile because of you.